Yibambe mtakwethu,
yibambe
ongibambe
sandla,
ungishindise bomu, yibambe mtakwethu,
yibambe
ongibambe
sandla,
ungishindise bomu,
yibambe
mtakwethu,
ongibambe
sandla, ungishindise bomu. Yenza umshintshi isibongo sakho ubize sami.
Yenza
umshintshi isibongo sakho ubize sami.
Yenza
umshintshi isibongo sakho ubize sami. Yibambe mtakwethu,
ungibambe
ngesandla,
umshintshi
isibongo. Melusha
temtasenze,
melusha temtasenze,
kodwa
sizoshada, Melo shatem kasenze,
melo shatem kasenze,
kota sizo shata,
kota
sizo shata, owa 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 owa,
tanzwe
uta, shatem kasenze,
shengoba shatem kasenze,
tinasi shata,
tinasi shata,
owa 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 owa, tanzwe
uta.
Ngifuna ukuthi mhlase ungishiya nje, ngifuna ukuthi mhlase ungishiya nje, uhambe noba ushiye bakho sanswe
uthandwe.
Ngifuna ukuthi mhlase hlukana, Yibambe mtakwethu,
yibambe
sandla,
ungishintshe
isibongo,
ungishintshe isibongo sakho.
Yibambe mtakwethu,
yibambe,
ungibambe sandla,
ungishintshe isibongo, ungishintshe isibongo sakho.
Yibambe mtakwethu,
yibambe,
ungibambe sandla,
ungishintshe
isibongo,
ungishintshe isibongo.
Yibambe mtakwethu,
yibambe
ngesandla,
ngishintshe
isibongo,
ngishintshe isibongo sakho,
yenza ukushintsha isibongo sakho ubize sami.